Another one. Dope Entertainment, baby. It's your boy Dollar Game. Classic Creeds.
Rain Comes Music.
Young Jet, homie. Yo, Lorenzo Iglesias. My nigga, he. Zio, boy.
Birthday and poor.
Find the women.
Panda, mziki ana panda, panda, mziki ana panda, 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 panda.
I see the hating, while the money's blowing. I see the shaking, when the Lambo is rolling. They wanna be famous, but the fame is gone. They wanna be rich. But the wishes are gone. Niggas out on the flow, getting ready for some chigolo. Don't hear me, hate the money I see. I see the way, flows that I try. Best thing you're gonna see when the hit flies. All my life I want money and power. Money and power. I'm a freezer, I'm a sicko. I talk your wife to a widow. Pushing it to the limit if you wanna win it. I burn the room for the weed, not a timid. The devil is the leverage, I'm the truth. The devil is the leverage, I'm the proof. I'm the proof. So many chains that my brain can possess is clear. Hakuna Matata. I wanna think we better, feel the opposite. Eddie's in a different space. Eddie's in a different place. Hell, I'm a different man. Going in a different place. Staring at my face. Funny how to tell.
Pond. Music and a panda. Panda.
Na kaza butamu kwa sana na shika bunduki na kuja pigana. Sina vetera mkononi lakini kichwani nimejaza vima. Kama kuchana wetu ya tuchana kama ulidona salama. Mtoto mdogo wapo na choza na mimo nonda choma. Sikuzi na chana, sikuzi na chinja na rusha kichwa bilo ruma. Uliza wenzako wanao nijua wananita klasiki noma. Ata ungie studio ni chambe ipo siku tutakutana. Jetu ni mziki lakini ukijua kama mwendo zinapishana. Mtoto ni mtoto hata na urefu ya kuzidi baba na mama. Pusi so chui na chio supusi hata kama zinafanana. Shafiki ya pana kuwaza kama ii nyimbo ni ya kutukanana. Lakini naleza leta heshima kwa watoto walianza jana. Vitu si babana na pesa baba nasema kabisa mimi sina. Sina mda mchafu wa kutunga mabepo tena nisha sema. Kama ujue rap ndalesha kusoma tosha kimbele mbele. Wengi wanapenda turudi nyuma lakini sisi tunasonga mbele.
Panda. Mziki ana panda. Panda. Mziki ana panda. 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 Panda.
You can never be my nemesis, and you being an enemy benefit. We are trouble in the world of trouble. I find it's crime, a legend to make it. It's not debating when you let the numbers do the stamina. I struggle as the enemy, but what is the remedy? Remedy. I die for my ideas to double my dollars. The criticize it for me, yeah, the oh yeah. Mahala, 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 mahala.
Staff the jina na tough the shima na mini njo kitu kia mana. Ata ungie studio ni chambe ipo siku tutakutana. Mziki ni bonge la damn. Ampo apeni kila mutu. Ananipenda Mr. Ham. Ampo apeni wengine mutu. Wengine walijua chunda game. Zomana wapate kitu. Nyeta nekane mchana jomana na chunge ikake usiku. Gupu naweza nishinda. Lakini ya panda kuimba. Na kama musani ni nyama. Basu ungenita simba. Na kama muziki ni chuma. Ya kunyangua nisha vimba. Nafanya tizi hip hop lakini napana rumba. Wallahi my nigga.
Nigga. Dollar Empire.
William.